is on this beat, ladies and gentlemen.
Oh la la, oh la 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 la. Kusisa hami tuaniti, you know I'm beautiful. Kupenzi lako nimefall in love. Give me more and more. Unavyo nibavyo nikosha roh. Iwe usiku na mchana, takurinda daima. Niwe baba uwe mama, na baraka tujarie karma. Sije niacho kankana, jua mwingine misina. Atwe wote tuzae na wana, kiri tukifa tuache heshima. Mwenzako na kupenda sina tena mwingine. Sije niacho kaenda sina kiba nyingine. Mwenzako na kupenda sina tena mwingine. Sije niacho kaenda sina tena mwingine.
Kwako, kwako, kwako. Nimezama kwako, 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 kwako. Nimezama kwako.
Mapenzi yangekuwa madawa ya kulevya, basi kwako niko soba. Vire nilivyo mjanja ila we umeniweza. Kwako nonekana soba. Domana nikipata pesa na kupatia, ila nikikosa we vumiria. Na kuomba chondo sije nkimbia, mwenzako itanieremea dunia. Iwe usiku na mchana, takurinda daima. Niwe baba uwe mama, tabaraka tujarie karma. Sije niacho kankana, jua mwingine misina. Atwe wote tuzae na wana, kiri tukifa tuache heshima. Mwenzako na kupenda sina tena mwingine. Sije niacho kaenda sina kiba nyingine. Mwenzako na kupenda sina tena mwingine. Sije niacho kaenda sina tena mwingine.
Kwako,
la 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 la.
Kwako,
mabibi mabibi.
Kwako,
nimezama
mie. Kwako,
oh.
Kwako,
nimezama mie.
Kwako,
oh baby, oh baby.
Kwako,
nimezama mie.
Download kupitia vidoboy.com kupata nyimbo mpya.